Alero nina abagenyi babiri tukina kukula kusonga za byabufuzi nsubira nindirira era nsubira Honorable Amelia Chambade okutwega tako mu studios okuva Emawokota North yaliko minister wa byobusubuzi mwe wa magezi edi president kusonga za makolero amusubira okutwega tako esawa yona ate nina mkulu Moses Muhanji ono na ye avukanya kuchifo cha Kampala Central mu parliament amore manji akabaddewo nga banafa batibanda bakutubuzaako akachoke ebyokulonda ampuliriza olwayo kalangiridde muna NRM Yasin Omara owa NRM kuba meya bw'eggombola ye Makindye oluvannyuma lw'okusuula abantu 11 babadde avuganya nabo akachoke ebyokulonda akagamba nti bano bawandisibwa mu bukyamu bakozesa abantu okubasemba okwesembawo ng'ate abamuse balonzi ba mu kitundu ekyo. Ekkanisa ya Uganda olwaleero ejjukidde obuweereza bwe yali sabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Livingstone Palanyankoyoyo ku mikono egibadde e Namugongo era nga gikulembeddwamu sabalabirizi kati aliwo Dr. Stephen Kazimba Mugalo. Omukulembeze w'eggwanga ye olwaleero era nga ssentebe w'ekibiina kya NRM asibye mu bitundu by'Entebbe n'ekitebe wano mu Kampala nkya ali Kawanda ne Kawempe ng'anoonya akalulu akamutuusa ku buwanguzi mu kulonda okujja okugenda okuba ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini lwerwokuna olujja so ng'ate ye akulembera ekibiina kya National Unity Platform apulize omulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mu bitundu bye Kapchora Queen ne Buko eno jaside ng'ayiga obululu naye era nga bulijjo poliisi ina ebitundu byamulemeseza okutuukamu ng'ate era eno waliwo munamaleyo munaffe owa BBS Ivan Mbadi agambibwa okuba nti abakuumaddembe bamugajambudde naye ensonga ezo zitagenda mu maaso n'okunyonyolezebwako. Gavumenti ewakanyiza ebigambibwa nti omutimbagano gwa kujibwako mu kiseera ky'akalulu akola ekitongole kya UCC omukulu Nyombi Tembo ategeezezza nti ekyo bwe kiraba kituuseewo nga kyetaagisa ajja kunyonyola eggwanga naye nga mu kiseera kino tekinnaba kutuukawo. Nandala amafaabi olwaleero asiibye mu bitundu bya Wakiso mu kino kya Busiro East. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga omukulembeze wa Venezuela yakwatiddwa Nicolas Maduro n'omukyala we Cecilia Frost olwaleero balabiseko mu kkooti e New York ne bagulwako emisango egy'enjawulo omuli gy'okozesa obubi ebiragalalagala n'okozesa obubi ebyokulwanisa bingi ebibaddewo olunaku olwaleero ojja kubifuna mu mawulire gaffe agesawo satu ne Joshua Musasi Zisubuga ate ebisingawo ku byo Julius Sebuliba alimu kubiteekateeka abitutuseko mu programu ya Gakutte omubabiro ebeera ku mukutu guno gwennyini. Akamugezi kano nga bwe kugambye subira okwegasibwako Honorable Amelia Chambade ono yaliko minisita w'ebyobusuubuzi ate sawa zino atunkera ekifo kya Mawokota North gye yaliko omubaka wa palamenti kati ayagala kuddayo awaliza abantu baayo ku mubaka wa palamenti tanatuuka wabula nina omukulu Moses Panji nanoona avuganya kifo kya Kampala Central. Mukama wange muza kubatuuliriza
njagala kutwala omukisa guno okulamusa bana Kampala Central ne bana Uganda bonna okutwaliza wamu nawe owekitiibwa okumpa omukisa okunkyazaako olwaleero ate n'emikwano gyange gyonna egiri ku TikTok Live social media platforms zonna ate bonna nga batuninze ku radio ya Ssaabasajja ate ekyensuso njagala kwebaza of course platform etuweebwa Kingdom nti nze nga President of Uganda Boxing Federation tuyina enkolagana ne Mengo ne Kingdom kibatuwako n'ettaka ekazi 10 awegomba owekitiibwa Kabaka yatuwa ettaka nga tukwasaganya emirimu gino ne owekitiibwa Charles Peter Mayiga so nti tuyina enkolagana eri bit deeper so mba musanyufu nnyo bwe mba nga nkyaddeko wano kitegeeza nti mba ndi waka so no Rachel ndi musanyufu nnyo ya Consulent Program ejatambula bulungi abantu basokuwa nga bawujiza kiki kye tulina okuba nga tubagamba
kampeni zitambula zitya
kampeni zitambula bulungi.